Apple Flavor, Super Tunda. Na kwa gesi ya penzi na nchoma moyo nilidata kwako. Na vyangu vigezo unavyo baby. Unanipendeza biutamani sana kila siku niwe na we. Na we napo ni kuongoze ili mbrazi siwe mbali na we. Na kwenye dhiki na faraja kila siku girl baby. Baby I love you. Na siezi kuacha labda kwenye mafana kadhalika gia. Baby I'll be there for you my lady. Baby I'll be there forever and ever. Baby I love you. Umenikolea sana ma. Baby I love you. In a million and above, you are the one and true. Na kupenda bila kipimo, we ndo nuru yangu. Walivyo ni kwaza, ukanidekeza. Baby, I love you. Baby, I love you. Oh, lady. Oh, my lady.
Oh, my lady.
Wonderful good, wonderful good, wonderful, wonderful, wonderful good. Tusitiri letu pendo. Ma, utakachonta kupa ufai kukosa hata siku moja. Upendapo tutaenda nyuma sikuachi lady niwe na we. Oh, my lady.
Oh, my lady. Oh, my lady.
Na kwenye penzi bila hela wapo wengi. Sikia, huleta tafran. Na kwako bila hela full shangwe no tatizo. Sikia, kama kawa. Oh, lady.
Oh, lady.
Oh, my lady.
Oh, my lady.
Wonderful good, wonderful good,
wonderful,
wonderful good. Umenikolea sana ma. Baby, I love you. In a million and above, you are the one and true. Umenikolea sana ma. Baby, I love you. In a million and above, you are the one and true. Na kupenda bila kipimo, we ndo nuru yangu. Walivyo ni kwaza, ukanidekeza. Baby, I love you. Baby, I love you.